black market records.
Anataka rings ka udi, alibeba hudi zangu like kumi mhuni, tabia zako ni duni.
Juni hasla mystic shit,
chora lishtuka kumbe muski za kibe, na reggae itasonga niko laki kama dube. Ukwame unyonye unadai mini kupe.
Soko, tunarudi soko.
Acha hizo niko na nyag Hennessy, Kingfisher, Johnny Walker Bangi za catch, Githurai 44 Mto, hato mechapa Wacha nikaoge ni ruduko mtuapa Na siku ringa mpendo na wa mama Wacha minka kule pesa za chama
Soko, tunarudi soko
Niliachana na ex body count ika reset Before ex already kulikuwa na next Musha wa two time upatana na waresh High chance utapewa kama kuna kamnyes Nuke mless Tawni why ganji sambono ni why stress Nasikio kiwa na ganji ni easy kuwa impress Ukichezwa ni revenge una snack ni na mess
Soko tunarudi soko
Shako, wagosi, wadosi hatujali waga costly kufosi Mali but I'm toxic, so mina rudi shopping Nisake wako sosi for now Insta vlina mada saina sako wana karau Yali sema hanitaki minka sepa bela chao Sezi take a bow, niende down, juu ya nyao Nikupata na matuta, sayo naleta madharao How?
Tunaoga, tunarudi soko Na tukirudi, tunachoma foto Hibe ni safi kumeja watoto
Records.